Sokati, ekintu kyentya mu bulamu wano kiri kimu bwavu. I know what poverty is. I don't want poverty. And not because nti obulwa ekyokulya kuba kyonyiza obutakibulwa. Naye obwavu bukwata mu bwongo. Saimu obwavu bukwata mu bwongo. Nze ndabyeko bakyali bange abaali ab'amaanyi n'ayavuwala nga takyategeera. Nga takyategeera. You lose hope. Abasajja n'obagamba nti tugenda waliwo akalimu k'enkuwadde obwongo bwe nga buli ku birala n'atandika ebiragalalagala naye alaba solesi ye eri awo bannanga omuntu yenna ali eyo okusaba lwanisa obwavu
lwanisa obwavu lwana n'obwavu
bw'ofuna omukisa ogulwanisa obwavu lwanisa obwavu ebisigadde byonna mbisuubira.